Mr. LG,
penzi letu limepamba moto, unatamani tuachane. Oh, ambie tambie watoto na usiwatukane. Wanaona kere wakituona tunavyopendeza, na misemo semo watu seme kisa tujui Kiingereza. Eti what is their name? Do they know how to play game? Eti do they look the same? Marashema pon on them. Au nikupe nini? Nikupe figo yangu kausewe. Nikupe madini? Au gari ya baba ukapige misere. Waga ukapela mempata mpimbi mwali Cinderella. Nitazidi kwa kera nikufe sheshela. Pendeza mama, nitazame nikikuangalia nyuma, usijetizama. Wanapiga kelele kila tukipita macho kengeza. Usiwaonyeshe, usiwaonyeshe. Eti what is their name? Do they know how to play game? Eti do they look the same? Marashema pon on them. Au nikupe nini? Nikupe figo yangu kausewe. Nikupe madini? Au gari ya baba ukapige misere?